siyazi ukuthi simele ukuba nokholo kuJesu. Siyazi ukuthi simele ukumethemba ezikhathini ezinhle nezimbi. Kodwa uma ikhathi sezizimbi, lokho esikwaziyo kuba sengathi asikwazi. Futhi kube sengathi akusizi lutho. Umbuzo ngothi, "Pho manje singalibamba kanjani lolo kholo olunjalo sibe nalo na?" Sacabanga. Ngikubengelele phela ngamukele futhi ngosini yethu fresh. Ngingusibalo Pitingema ngumlomo ka Benedict we Christian Towards. Ziningi kakhulu indima eBhayibhelini. Eyiqhubeka zisho iphindelela zisitshela ukuthemba uNkulunkulu. Kodwa ukuthi uma lelofu elimnyama suce seliphezu kwakho la khona ungasaboni umumva naphambili nemizwa enhliziyo yakho ishaya amawala nezimo zakho ziludwa lumemeza phezu kodwa qede kunene lentaba kunamagama athi ngeke ukulungele kulokhu impela kuleso simo yebo sona kanye umele kumethemba kanjani uNkulunkulu umbuzo usho njalo Isaiah 3 verse 5 no 6 Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciko kwakho ukuqonda mazise yena endleleni zakho zonke uyaqondisa imkhondo yakho uJehova ngokuthi ukuzama ukuyicabangela ngendlela yakho enkiyankiyeni osuku kuyona imvamisa akwanele ngokwakho yebo nebala yenza konke okusemandleni akho esimweni kodwa uma unceko kwakho ukuqonda akusizi lapho kusuke sekudingeka isinqumo senjula inhliziyo esizinhlambili eyokuqala imi kanje noma ngenzekani ngisho umhlaba ungangihloma ngani ngisho ngathwa ungangibiza ukuphila kwami ngizoqhubeka ngime ngiqinile ngimethembe uNkulunkulu wami esibiliyona yebo okwamanje ngesikhathi lesivunguvungu sivunguza ngizomnika inhlonipho emfanele owangidalayo kukho konke imicabango yami engushoyo nengikwenzayo kuzo zonke indlela zami umbuzo uthi ngakube kulula lokho cha kodwa ndilela thizeni uma uthathe igxathu lokuma uqine kukho uma sewusenzele lesi sinqomo senhliziyo kuthululwa ukuzola emphefumulweni wakho nebala usuku ungazi ukuthi uzokwenze njani ophezu konke kodwa uyazi ukuthi ndilela thizeni uzoyiqondisa izinto yena themba uJehova Ngayonke inhliziyo yakho mazise yena endleleni zakho zonke. Yilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Singathokoza ukukuthumela ama-e-devotional okwakho sithinde nge-WhatsApp kule nombolo 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebsite yethu ethi www.freshzulu.co.za.